Yeah. Wanjo. Ule msu wangori na kanjo. Jua kuchafua beat. Yeah. Ingoma ni wa shamba, man. Washamba. Washamba ndiyo wengi kama maji kwa mfereji. Kama mziki ndo madawa basi juwa mini pedi. Mistari ziko chini tunaweza waita feki. Tukichapa shisha ndo mao bado wako fegi. Amekonda kimistari ni kithani ya kono kedi. Utapata pia show yeha naga za weekendi. Jamaa Joe wamebeat kagunia. Kitembea man Joe wanakam seme jikunia. Sina beef, sina dis, nina dish tuki beef. Nikingia kwenye booth, nimegiuza kama kef. Mistari kaviazi, nimechonga hapa kule. Kama we ni fan wangu, basi njoo na tukule. Nywele ni akili, basi jua nina dredi. Kakipara ni busara, basi zee unjiani. Siku wizi na shanga, kila mtu kanisani. Bada misa wameja, vila buni mitaani. Ukafiri, ukatili, umekili tamaduni. Huni, huni, tafakari, tafadhali, chenji hali. Ah, nimengara kama jeshi kwa sababu hii ni vita. Kupigana na ushamba, nitamkulima. Nachazea ni gelo njweza kwa bado buzz. Tukipika mta unaringa na kuflows. Kidosho ni mrembo ndiyo kaumbika. Sura kama picha na sauti ni ya speaker. Upendo wa magenda siyo tendo bali kani. Wacha mdomo wazi nja yote meno miye sina nene. Nga wanashanga bado nashanga. Mtoto mzuri kama uu mege uka nyoka. Mambo yako kombo livyo kumenyo oka. Na kupea penzi bado wa unaropokwa. Mchezo wa romance umege uzo kuwa poka. Kama penzi ni safari basi sina fair. Kama penzi ni kumari basi sita dea. Kama penzi ni kujali basi sita care. Kama penzi ni uzazi basi sita lea. Hivi ndivyo megeuza wale tu wazuri. Kuchafua moyo sasa hando wahuni. Hawajali wameshika moto kama kuni. Wamekunja sura wanakaa kanya ngumi. Ukicheza na unaweza pigwa ngumi. Chungu moyoni na mawazo wakilini. Kuhusu mapato kitongoji na mjini. Bidi hiko juu na mapato hiko chini. They say hard work best, show me a rich donkey. Bado mina flow, mina taka kuwa show. Usi change juu ya door, usi stress juu ya msoto. Hizi tuni ndoto, zinaleta joto. Lakini you the soul, so wendi your motto. It's time to be real, mazuri to your feel. Mabaya to your peel, off to a clean. On the ground, ka polisi lost and found. Kama missing sweet and hot, kama chili. Kenya notes, kama shillings.
Oh, oh, I've been on my way. Reaching for greatness every day. Oh, oh, I've been on my way. Reaching for greatness every day. Oh, oh, I've been on my way. Reaching for greatness.